Khumbule zamzukwana, izamzukwana, khumbule zamzukwana we. Hayi zamzukwana, izamzukwana, ngikhumbule zamzukwana. Mina ngintwana encane kodwa ngisakhumbula yonke into. Uma fika izolo umzekezeka saduma sisaguqa ngamadolo. Sisaguqa ngamadolo. Wenzani ukamumphela? Ukamumphela ungikhumbuzule kumathosa. Ukabza ungikhumbuze uSpikiri. Umabonisa ungikhumbuze uSkido. Mina ngisikhumbuza umsawawa, isinamuva liyabukwa. Mawugcoka isigqoko
siyawahlanganisa.
Awukhohlwe
siyawahlanganisa.
Awusivule, awusivule lesigubhu. Awusivule, awusivule lesigubhu. Hawe, we ma, sashaya kamnandi sona lesigubhu. Kanti kusenzani? Sashaya kamnandi, sakhumbuza mandulo. Mina nginoma ishaya iphatha phatha. Sakhumbuza mandulo. Mina nginoma
ishaya iphatha
phatha. Awe, we ma, sashaya kamnandi. Angase ngayibona into enje. Ngithi mama ye, mama ye, angase ngayibona into enje. Ngithi mama ye, mama ye, angase ngayibona into enje. Anginizwa. Oh mama ye, mama ye, angase ngayibona into enje. But uTsotsi uyakhuthuza, uTsotsi ushova amaphepha, uTsotsi uhlala nemali, uTsotsi akasebenzi. Tshela mina. Oh, bangase ngayibona. uTsotsi uyakhuthuza, ushova amaphepha, uhlala nemali, ayakasebenzi. Ah!